ZLatestMusic.com.
DJ Alfeje on the beat.
Danger Boy featuring Mr. Seshenke Mupondo Lango Kona kubea Max Ron. Wena Max Ron, bea mulango.
Baby, sini wanangi wa shangambo.
Uni wananga mkua.
Sini wanangi wa shangambo.
So ni wananga mkua.
Danger Boy, oh,
uka mziva.
Danger Boy, oh,
uka mziva.
Hauza mayani mutu,
usika mawana mkua.
Hauza mayani mutu,
simu wani mkua.
Univona kupalala, baby, nitalifile hana nilingwalala.
Wala
Chazaka nikupalala, usibe wena mungi haa, foki wena ya palala. Kakuli nikatezi konya ule, kulikache kufana nikombele leli ule. Kabila ela hau chitasi wamba, kambe kikale fale nisika kususabamu. Yasa kulati konja sakubati.
We,
oh, aluvone niponte nisi. Kwae za mushelu kerange vole tivo kukwa hao.
Nikushunguzi, uli hata.
Baby, sini wanangi wa shangambo.
Yeki pata mkua.
Sini wanangi wa shangambo.
Sini wanangi wa shangambo.
Danger Boy, oh,
uka mziva.
Danger Boy, oh,
uka mziva.
Hauza mayani mutu,
usika mawana mkua.
Mr. Brown,
hauza mayani mutu,
anisibiku mawana
mkua.
I'm a sweet guy, coffee tani bata. Ni kufanga kao vela zio vata. Kono wena ulizafona unani zio vata. I'm a full man, ani nalisuva. King over, takuni vona bukuva. Uli denja kutikonji vazesko. Anuwa roundina, inge pasko. Se uva vau, yo sweet inge linonsi. Ni kucheze, akiwe na urinosi. Ani kone mwache kukueza fosi. Keni wana kulilika kezi pala. That's why I need to pick up a pala.
Baby, sini wana nge wa shangambo.
Sini wana nge wa shangambo.
Sini wana nge wa shangambo.
Sini wana nge wa kuwa.
Danger Boy,
oh, uka mziva.
Danger Boy, oh,
uka mziva.
Hauza mayani mutu,
usika mawana mkuma.
Hauza mayani mutu,
simo wani mkuma.
Maxilo Nikuno, Bones Konkanya, Snoop J, Danger Boy, Smoke, Chiku Baby, Baby Dodo, Tazje Tazizo, Bevambira, Jorginho, K-Boy Wamadala Bamusaba, Fredizo, Eomaka, Ivanago Aikacha, Musabala, Wokapi Aikacha, Eo Boy Do, Eo Bivo, Steely Poison Vampire, Yeki Pafa, Mavodizo Mupondo, Shall Be, Shall Be, Chili Loco.